On the beats.
Wow, 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 wow.
Ama umeshushwa, unanitisha.
Wow.
Hivi umetumwa, ama umeagizwa, kunidatisha.
Wow.
Kiuno kama kino mfupa mama.
Wow.
Mwenye bucha kakujazia nyama.
Wow.
Show me what alichokupa mama. Baby show them, show them.
Wow, 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 wow.
Baby show them.
Wow, 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 wow.
Show them.
Magari, weka bila gun, mbona show kali. Una michezo yako, hatari. Weya kula the gun, mbona kasari. Oh yeah. Oh na na, oh na na na.
Wow.
Oh no no, oh no no no.
Wow.
Oh no no, oh no no no. Uh-huh. Oh yeah. Na kipini pini.
Wow.
Unanukia kama jini jini.
Wow.
Asa hebu shuka mpaka chini chini.
Wow.
Waoneshe kama wendo kwini.
So sexy. Mungu fundi bwana.
Wow.
Mama mama we. Akitembea tu.
Wow.
The mix. Show them.